udinga omeleleyo. Kodwa ke uthando luyasumeleza, luyasiqinisa. Ndibulela ke wena ntombi ohlala nam kwimeko zonke ke ungelulanga. Ndiyawubulela umonde, ubulela inkxaso, ubulela uhlala nam.
Young, it's so good, nigga. Him, Bill.